Esula y'enkaaga mu ettaano. Mbuuzibwako abo abatambuuzangako, ndabiddwa abo abatannoonyanga. Nagamba nti, ndaba, eri eggwanga eritatuumibwanga linnya lyange. Ngololedde emikono gyange okuzibya obudde abantu abajeemu abatambulira mu kkubo eritali ddungi okugoberera ebirowoozo byabwe bo. Abantu abansunguwaza mu maaso gange olutata nga basalira ssaddaaka mu nsuku era nga bootereza obubaane ku matoffaali. Abatuula mu malaalo, abasula mu bifo eby'ekyama, abalya ennyama y'embizzi n'amazzi ag'emizizo gali mu bibya byabwe. Aboogera nti, "Yimirira wekka, tonsemberera nze kubanga nze nkusinga obutukuvu." Abo gwe mukka mu nnyindo yange omuliro ogwako okuzibya obudde. Laba, kiwandiikiddwa mu maaso gange, sirisirika naye ndisasula, weewaawo, ndisasula mu kifuba kyabwe obutali butuukirivu bwammwe mmwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjammwe wamu, bw'ayogera Mukama. Abaayoterezanga obubaane ku nsozi ne banzivoolera ku busozi, kye ndiba nsooka okugera omulimu gwabwe mu kifuba kyabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, ng'omwenge omussu bwe gulabikira mu kirimba, ne wabaawo ayogera nti, "Tokizikiriza, kubanga mulimu omukisa." Bwe ntyo bwe ndikola ku lw'abaddu bange nema okubazikiriza bonna. Era ndijja ezzadde mu Yakobo ne mu Yuda ndijjamu alisikira ensozi zange, n'abalonde bange baligisikira n'abaddu bange balituula omwo. Awo Saloni kiriba kisibo kya ndiga, n'ekiwonvu kya Akoli kiriba kifo ente we zigalamira olw'abantu bange abannoonyezza. Naye mmwe abaleka Mukama, abeerabira olusozi lwange olutukuvu, abategekera mukisa emmeeza, abajjuliza kuteekawo omwenge omutabule, nze ndibateekerawo ekitala nammwe mwenna mulikutama okuttibwa, kubanga bwe nayita temwayitaba, bwe nayogera temwawulira, naye ne mukola ekyali ekibi mu maaso gange ne mulonda ekyo kye ssaasanyukira. Kyava ayogera bw'ati Mukama Katonda nti, "Laba abaddu bange balirya naye mmwe mulirumwa njala. Laba abaddu bange balinywa naye mmwe mulirumwa nnyonta. Laba abaddu bange balisanyuka naye mmwe muliswala. Laba abaddu bange baliyimba omutima gwabwe nga gusanyuse naye mmwe mulikaaba omutima gwammwe nga gunakuwadde ne muwowoggana omwoyo gwammwe nga gulumiddwa. Era mulirekera abalonde bange erinnya lyammwe okuba ekikolimo, era Mukama Katonda alikutta n'atuma abaddu be erinnya eddala. Eyeesabira omukisa mu nsi ky'anaavanga yeesabira omukisa eri Katonda ow'amazima, n'oyo alayira mu nsi anaalayiranga Katonda ow'amazima, kubanga obuyinika obwasooka bwerabiddwa era kubanga bukwekeddwa amaaso gange. Kubanga, laba, ntonda eggulu erijja n'ensi empya, so ebintu ebyasooka tebirijjukirwa so tebiriyingira mu mwoyo. Naye musanyuke, mujagulize ennaku zonna ekyo kye ntonda. Kubanga, laba, ntonda Yerusaalemi okuba okusanyuka, n'abantu baamu okuba essanyu. Era ndisanyukira Yerusaalemi ne njaguliza abantu bange, so n'eddoboozi ery'okukaaba nga terikyawulirwa omu nate, newaakubadde eddoboozi ery'okulira. Temukyavanga mu mwana wa nnaku bunaku, newaakubadde omukadde atannatuusa nnaku ze, kubanga omwana alifanga yakamaze emyaka 10. N'alina ebibi nga yakamaze emyaka 10 alikolimirwa. Era balizimba ennyumba ne basulamu, era balisimba ensuku ez'emizabibu ne balya ebibala byamu. Tebalizimba omulala n'asulamu, tebalisimba omulala n'alya. Kubanga ng'ennaku ez'omuti bwe ziba, bwe zityo bwe ziriba ennaku ez'abantu bange, n'abalonde bange balirwawo nga bali omulimu ogw'engalo zaabwe. Tebalikolera bwereere mirimu so tebalizaala baakulaba nnaku, kubanga lyezzadde lyabo abaweebwa Mukama omukisa n'enda yaabwe wamu nabo. Awo olulituuka nga tebannaba kuyita, ndiyitaba, era nga bakyayogera, ndiwulira. Omusege n'omwana gw'endiga binaaliranga wamu, n'empologoma eneeryanga omuddo ng'ente, n'enfuufu y'eneebanga emmere ey'omusota. Tebiriruma so tebirizikiririza ku lusozi lwange lwonna olutukuvu, bw'ayogera Mukama.